kubali na kubaki. Haki ya Mungu jamasi.
Kwenye life watu wengi wana fake. Yule wa nyuma ali separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on. Kama ni gari kwako nimefunga break. Na pendo langu kwako walielezeki. Kwako si act wala si fake. Siko true, indripi na walembo freki. Najua ushomizo mengi sana. Usha kutana na ma heartbreaker. Ila so mimi I am a cool boy.
Walishuficha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi I am a cool boy. I am a cool boy. I am a cool boy. Cool boy baby.
Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, dada, day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, dada, day.
No, baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye.
No,
how come mpenzi wako wetu na mudumia? Wengine wana kuja kumtumia. Amna love siku wizi wananunua. Washenzi bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia. Eti yule binti si tumemtumia.
Walishuzicha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi I am a cool boy. I am a cool boy. I am a cool boy. Cool boy baby.
Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh dada day.
Don't call me lover boy.
Don't call me,
call me lover boy baby.
Don't call me lover boy.
I am my innocent baby.
Day.